Abana, ngiye kubasomera inkuru yitwa Isabukuru ya Cyusa. Iki gitabo cyatunganijwe n'inzu y'ibitabo yitwa Cactus Publishers. Ni inkuru yanditswe na Uwera Jane. Yashushanyijwe na Niyonzima Isabel. Cyusa akunda gukina umupira n'abandi bana. Abana b'inshuti ze baramukunda cyane. Ku isabukuru ye, nyina wa Cyusa aje kumukangura ngo akarabe. Mu kanya gato azana imyenda mishya ngo yambare. Cyusa amaze kwambara, yibuka ko uyu munsi ari isabukuru ye y'imyaka 3 y'amavuko. Asaba ababyeyi be gutumira inshuti ze kugira ngo basangire umutsima. Cyusa n'inshuti ze basangira umutsima, banezerewe, bishimye cyane. Inshuti ze zimuha impano zamugeneye. Ababyeyi be nabo bamuha impano bamuteguriye. Umunsi mukuru urangiye, Cyusa aherekeza inshuti ze bishimiye ko isabukuru yagenze neza. Abana, iyi nkuru ya Cyusa iratwigisha gusangira ku isabukuru yacu.